yande joyno wittodi emin tagi sappo e joynani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar Dianganta on ndere koye kibaruji men ni duroɓe tawaɓe cakkantarajo gonɗe leydi Tillabéri no gi'a saɗarmaji dow fi durgol mabɓe ɗum do Rafi Dienaku waddi ɗum hoorejo duroɓe soɓɓirde leydi Tillabéri hokki fama dow mum ko ɓurta dabbaji million ji tati kanƴi gaɗante tuugal nder région Tillabéri tawa difa ɗum do fa fuɗɗama dow balla Croix Rouge ko leyɗe duniyaru nder yewtere men pindinol ni on kettinto yewtere natune caka hoorejo CSC e studio kalangu dow fi nafaka ka radioji wonno wadda nder jonde himɓe ɗum do gam barke ittanane ñalane de sappo e tati lewru février julde radioji delle e duniyaru tokkon min on nanan pirtol haalaji ɗi nder kibaruji men Rafi Dienaku der région Tillabéri no woni no hada duroɓe gada durgol mabɓe der nokkuje gon no horejo duroɓe soɓɓirde leydi Tillabéri o wi bandiji jogiɓe malfe gonno hano fella duroɓe gada mun do fa hankasen ibe bujja dabbaji mabɓe nani famaka Boubacar Diallo fantini jadi min Adama Dawati e cellalol
il faut généraliser
ko ani wiyede nder nokkuje ɗen fuu non wona soɓɓirde Tillabéri tan non fi on memi no hen du e torrude duroɓe ɓe kebta wadde durgol no ɓe jiɗiri kadi hande ɓiɓɓe bomɓe ɓe gartana jaɓude jakka to mabɓe wuyɓe du no hen e wujjude dabbaji mabɓe taw balla ka gomnati e pelle balloɓe goni no gaɗana duroɓe ɓe nangude ila duuɓi junayi ɗiɗi e sappo e ɗiɗi warde hande baka CICR gonɗo no wadda balla gamu fartugal dabbaji ɗon keɓuɗo moƴƴintinde ɓulli kamɓe fedde leydi mawde darinde do wartirde jam e potal waɗude forage uji wala hen duroɓe keɓa e fu balla kadenda
diwtor jon suudu hoorejo loktorore duman daga région maraɗi fimo wonno ummina hakkilloji loktoroɓe gomɓe nder cakkantarare den no fedde mabɓe de fantini fimo wawta waddi saɗarma dow fi cellal himɓe tawaɓe nder cakkantarare den ɗon Abdul Karim Soulay Isaka SG fedde Sansetta non ni hokki Mohamed Mamman fama e cellalol
ko nimɓe fuu andani gomnanti tefata pamral e nimɓe wonɓe no diwtanimɓe ɗe kamɓe du ceede ɓe ƴamta ko ɓe jofa ne seni ley farritere loktorojo yehi waloyde ley nokku ɗon no waddanan hoore mum saɗorma ɗum waɗi komiɗen gatta dande yahde e bandiraɓe amin loktoroɓe tinno ɓe kanana wawude no ɓe mbawi waɗirde gurda mabɓe nder nokkuje ɗen yeru no ɗum wira jam ɓandu wala kaddi himɓe fuu min gomiɗen koƴana teddengi seni hande miɗen ken e torrede gan nimɓe ɓe gala andal noon do lokotoraku ɓiɓɓe bonɓe diwtoɓe nimɓe ɓen milana komiɗen godi ceede ko yoɓata ceede diwtugol woɗi du hande lokotorojo ligotoɗo wawta yoɓude neɗɗo ɓuuɗi ujunaji laso sako milo yoɓude millioji sappo ceede mum jobdi ɓurta ba ujunaji sappo e ɗiɗi
fonditol e teddinde hakkeji ɓiɓɓe adama wakkati cuɓaki ka watta yeeso nder pottal gaɗagal kenga nder wuro Douso caka pagoddo e kaɓɓiniɓe ɓe kufineje boɗeje nonni garde en dagol malan nguɗo hoorejo kawjiɗo e fi politique e laabi série a mo ministre hawjine e reedu leydi nonni holli ñeñal gal leydi Niger tawra dow fi sigilade cuɓaki Aoussou Abdourahmane nani ko waddanimin
Les élections peuvent être décrites
cuɓaki no hunde tewteru non gatteɗo ko torrondirol fu wala leymun nder laabi politique filla konondirol wala leymun dey kawjago lobbol no tawa nder mun e ɗowtanaki laabi cingaɗi ɗi cuɓaki ken waɗire nder lawol kanugol ko wona iri nogom ley hoolare hakkilloji nimɓe fu pota to cuɓaki ken fecce fecce
processus électoral
komiti leyɗe duniyaru de Croix Rouge no woni no waɗana dabbaji leydi difa tawa Tillabéri tuugal ko fuɗɗa illa jeɗɗire wittine ko watta dabbaji million ji tati he ujune keme joyi kan waɗante tuugal nder balɗe capanɗe nayi e joyi ɗum do gamɓe nangana doroɓe non Nani famaka Jean-Pierre Horejo Sigila dofi dabbaji Sengo Croix Rouge Fantini Moktar Hamadou.
L'objectif en fait
Koro maji wone wadande tugal dabbaji milioji tati e keme joy de region difa et tilaberi trafike joran hakilo fukingo tawa. Komin tokiti wadde der tugal gal do woni hokkude dabbaji din kinije ko warta jaldi redu. Dum don du jewtana na kominuji laso e jenai. Dimma durobe be dun jewta ummata kona nimbe ujinaji keme tato e chapande njenayo e dido. Gineji kotufirte dumfu hokama wadobe tugangal be ekintinama du fawoda no tugangal watirte. Wodi du loreji ngatama do inda mape kampe neba esansi hapa tugangal watira no wodiri. Wadobe tugangal nyalope nderlade be nyaloma fu no njopete no. Iluko miputi mintufana dabaji ujinaji chapande tati. Tugangal do batle le soji dide joe watu.
Jetati ya de sapo leuru fevriye du kwa wata demobe chapande jobe leidi tilaberi kambe na utorto habaru di sarusi haujine fila kenu ediele noni do sigila kepol habaru do bailol bakaji. Kwa wata deruro alkama leidi beleyara nani famaka Jibril Giso Fantini Jadimi Saidi Abdu Wendita.
Kuna kang alwato go barmai.
Hande wakati jino hem mbailade. Nimpe mbaila ala maji mue e wade sigila kesa. Sengwanga mingada nipe tindi kwa benjata wado noide remobe ben firtugo lukwe. Bechubake uro totun si adom. Kwa watatawe remobe ben putda wade sigilaji kesi ndere wakati buwenji tagol mbakaji. Dumto heba tawe ndemo fu golidi e habaru masarusi kajido eto ndiam e kenduli meteo hokota om. Ndeni neta wala habaru mu golleji gere fuko ni wata yatana ndere bolum gam neddo anda nde dungu go hantata sako ngu sakititto na noy handen wakati jidin do mbaylo denne dum wira e filol pide bawdi mbaylake tilay sayinde bomi mbayla
hare barmay gani mum barmay
jangirde hakkunere CSN de tawa no jabbito sukabe e kol bumbe e lutube ndey horejo jangirden no holla mette mum e rafi bawde ko watta sukabe keba jande lobbere Ibrahim Haruna Nyandu horejo jangirden o hokki Jadimi Idrissa Adamu Fama do fi onno
au CS1 nous avons
to jangirde college vitende CS go abodo min godana sukabe wumbe jangobe nayo dido lycée dido college miden godi lekoli be sapo lutube andal ngal kemi do janginol ko wumbe dum mido wawi pide machine ordinateur sanne de sukabe janginam mido majum be no jidi ekintinol sedda gandoni be bawi jande majum be bawa mude katin goddo wara wadana be goddun der dubu jinaaji de sappo e jeenayi jande ekintinal mu wadama don der agades janginobe amin jeegon go njey potoy e majum ibe don du balla sukabe lutube ben sanne cse goabo motawo fudana ho jande teddir kale koli be larrube illu der dubu jinaaji di e sappo e didi artube jangu e wurtade don do der mabbe min kebi jangino goto wonana mo jangina ton ko
Elle enseigne à Konni actuellement.
Janginobe wuro Junju département Gaya région d'Osso Kenga be puddi kokkol andal ko balde tati no hayeje mabbe woni sokabe e kol keba andal dow jande faransire e hisa on. Inusa Bazan Fari horejo jangirde potordi de Junju o hokki fama dow portal mabbe gal nani ko Jadimi Fadel Alu waddi.
Il s'agit des activités
dum tawa kana golleji satufu ko wadanta sukabe jangobe ben beidari be keba bayle ko be ekintinte dum mide andi ko don der Niger sukabe lekoli be hebe no godi tiadale har ko darta farto jandinol mathematique don e ko francire denne jandeji dididin dabareji hebe farto majum ko buy tante sukabe ben tiadale gere harto ko jangirte mathématique don e francire gam to francire don sukabe ben no godi sadormaji far jangude e windude e labangal ne jangino ben ko ban dabareji ko tatabe sukabe ben kebi bayle harto ko gonno jangine
leur apprentissage
nokkure here gon firtanama sukkabe ummatore jeddire wittine der wuro Tagazar département Belle Yara madame Moussa Halimatu lokotorojo non kanko do hawjina nokkure den o wi nokkure de no latoto nokku wusukkabe ummatore garta kibag andal ko e mabbe fitre har ko jewata sadar magi dibe godi nani fama ka o hokki jadi min Hassan Mumuni min kebi nokkure here to ONG CS3DED ine wodi komiti mayre indirtene atwa balla be gaddanta sukkabe ummatore be dubi sappo yago dubi sappo e joy ko hawjoto fi cellal mabbe e do fonditol gurna mabbe jangube ecole e be jangay downo be gatta ko be kibane mosola gande ewama duudal sadar maji mabbe di fu rafi andal non ikko dewoy deni yottake dubi sappo yade sappo e joy be gi'a hayla be gatta fijirde faabe ko ja deedi gere mabbe tefan liba deedi gere mabbe de dimi tefa bara bikkoy keccoy koy goroy koydo kambe do duudal gombe no nata der filla yar yor kulle bonde rafi andal ni woni e mabbe kan wonno watta be der sadarma yar yor o
jati studio kalangu woni ko kettini don jage dan endam fawoda yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kessi kasen ko holloto dum fawoda studio kalangu gollal dubi joy studio kalangu do tokkitaade yaadu leydi Niger
non min garta der suudu hala sappo e tati lewru fevrier leyde duniyaru no juula nyalane tanane radioji del leyde duniyaru leydi Niger kulle kokkol habaru no der dale fu no docteur Kabiru Sani horejo CSC o wi iri o wi handen no pura radioji kemetati ko no tilsi gollida e kulle jaman kesi joddinaadi nani fama ko o hokki jaadi min Hawa Mamman
Semmi hettinaade radio noy foti hanne oder leydi Niger
la radio c'est le media
radio hunde non ko hoyi yottaade e mum do der Niger leybaade fuu ataban ko watta radio ko hettinto goto na didi hautaade du jon o telefonoji ko warti do neddo na waawi hettinaade no hunde non dowtirojum nimbe
le compagnon de tout le monde
tefol lamba tesa singa radio noy fillamu wa'i hanne leydi Niger
la demande de fréquence
tamte lambate sam radio dum no dom duuda jondo sanne seni min gadi hawrinde amin le hitande fu miden keba ko watto talki jamde tesam radio dum tati dimma mudum fu min godana radio ji pamardi gure ladde keme tati amma har ko darta gineji golli tirde radio on no wadan ko watta jeddije didi ma duubi didi jia wala no golla kate
are golle radio ji di hannen no yaada e laabi kesi golle hokkude habaru hannen na
no wodi sarusi kawjido filla ala gollirde gondo to suudu hawjindu filla moddino de hokkugol habaruji to wite CSC do seni on jami lamba tesam radio sarusi on yata jewtino ara gollitirde modo deni sarusi on jewtinake gineji gollitirde radio on seni yi koyde gondi e laire sedda suudu hawjindu moddino lokkugol habaruji gol no accitan kokkol lamba tesam radio on kate
l'attribution de la fréquence
der golle radio no wodi filla do tanade laabi golle cingaadi do leydi Niger misal iri rafi do tanade ko wadda suudu radio mabbe
on peut pas dire que le monde de la radio
wauta ko wiade ko radio lamdi no tawa leemu fanon fu amma e jiidam gollobe der cuudi radio hewbe no kinni e golle mudum miden mbaawi wiide ko hawjibe sarusiji hokkugol habaruji der cuudi radio ben no dam ngada golle mum rafi yofude lawol wala der majjun
ya mondo dirapage
ya de so no golle radio de kana wadi rede do Niger
la radio doit s'adapter d'abord au
radio hanana hala ko wadi ko wana tugade do ko halte do internet danne no hani ko radio wattoto dun tawe latake der labi ko hokkugal habaruji gogaji tilsini dun
sen utile pas sensation
do min danata habaruji me say bien kir tento jam hirti
Jati studio kalangu woni ko kettini don jage dan endam fawoda yaade yeso seda kalay studio kalangu wadda mandeji kessi kasen ko holloto dum fawoda studio kalangu gollal duɓi joyi studio kalangu dow tokkitade yaadu leydi Niger.